alikuncha yalibawa we anzi jamu banonya one kawonga tawa chirimani asinga yo uzito kumizani amuni nazani ja kumwana na mwefa sadani ono chirimani mwana wa lodi ono wa maki toto wa lodi ono nafunye malaika ngamu nunja badeta na labika. Baby, come wake it over. Come bring a good body. Pull it over.